Bano na chongo, fwe bao meba fishiri kiti.
All smart on it.
The last dawns. Simwala levels.
It's the incomparable Simwala levels. ZabiMusicBlog.co.
Mumaterela masaka yanzano kuri ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tifetilenga babaze na pressure. Uchetekela juju, nchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugalidea. Put your hands in the air. Tiba pundida ti holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafundulila tuku mosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Tefoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost fire.
Mingala toboi kuno tabesha. Baisa na beef kuno ndeba paka chesha. Nadilu wala chipata laba filo kutensha. One move, kale kale alimo pressure. Nadilu wana lino nanga mafurita. We blame a skating a afunika clean game. Nde kweba taya tulika na shanta mulishie ma crown taya fulika. Pepo liabo kumona na faula. Kuwaleta muchipi miseki na paula. Kuli konse na pita wede na aula. Sele loko na likawa inenge mbaula.
Mumaterela masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tifetilenga babase na pressure. Uchetekela juju, nchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugalidea. Put your hands in the air. Tiba pundida ti holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafundulila tuku mosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Tefoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost
fire. Mufuna cheti kagwe, mabineti pushinga ati ya sapike. People wanna bring me down, simu za yesa. I'm back in the game again, na vena chungu. Vijuju can't pull me down, ulibe down for. Apa petia fika ta, devil's a liar. Nirina messiah, you pray for my downfall. Ise inangala, njila ni zambili. Believe in yourself, never underestimate the power of the king. Maheta wani zonda, maheta wani seka. Mulungu wanga inesanga lekelele. Mulungu wanga inesanga taiki.
Mumaterela masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tifetilenga babase na pressure. Uchetekela juju, nchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugalidea. Put your hands in the air. Tiba pundida ti holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafundulila tuku mosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Defoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost fire.
It's the incomparable Simwala levels.